NigeriaRemix.com.
Soundboy.
Sidamani, mnapende sana. Naona umejipata, umejipata. Anakuita hani, mmefanana. Tasema mapacha, oh mapacha. Tajaribu kukusahau, mwendele. Hata kama umenikosea, nikusame. Kumbukumbu kichwani ipote. Labda na mimi nitapendwa one day. Waliwivu ni nawa na roho inauma. Japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nao huruma hauna. Naona mmependana, bora nikae pembeni. Nisubiri wa kwangu. One day, yes. One day, yes. One day, yes. Nitapata wa kwangu. One day, yes. One day, yes. One day, yes. Na mimi nitapendwa. Unavyo nisema vibaya, hivyo unazani sisiki. Unavyo posti kunikomo, hivyo unazani siumi. Moyo umeritaya, kupenda kama hivi sirudi. Nilipanda mbegu ya upendo, nimevuna presha na bipi. Najeba moyo, jana na usiku. Haya maumivu yatageuka njozi. Najeba moyo, tafika siku. Mtoto wa mtu atanifuta machozi. Tajaribu kukusahau, mwendele. Hata kama umenikosea, nikusame. Kumbukumbu kichwani ipote. Labda na mimi nitapendwa one day. Waliwivu ni nawa na roho inauma. Japo najikaza ila mapenzi yanauma. Moyo umeondoka nao huruma hauna. Naona mmependana, bora nikae pembeni. Nisubiri wa kwangu. One day, yes. One day, yes. One day, yes. Nitapata wa kwangu. One day, yes. One day, yes. One day, yes. Na mimi nitapendwa.
Fresh out from NigeriaRemix.com.